Enensi ejutama zigane nyike okukabo Usindo okulumwa Buli muntu alumwa chana kunyinji Amaziga wona munseno Enjala endwate entalo munseno Enensi yana kunyinji Abantu bafo bajijantisa Enensi elabike koye Etwe yule oyu isu yala tuwanguza Tumwe yule ajitwale neno Tuali dineri ato mwetuli Yoli akutegana oyu isu yeka ye musawo Etwangwe tugende jali omulokozi Lava uya imirita tweta Ye musajia ye kae ya wangulo mubi Eno yesa watu mwekwate Mubanga ye musajia ye kae ya wangulo mubi Eno yesa watu mwekwate Metwe yule oyo yesu ya natu wanguza Tumwe yule atu twale leno Jali dine liato mwetuli Yoli akutegana Oyo yesu yeka ye musawo Metu wanguwe Tukende jali omulokozi Lama uya imirita tweta Oh ye musajia yeka ye ya wangulo mubi Eno yesawo tumwe kuwate Kumanga ye musajia yeka ye ya wangulo mubi Katiraba obulwadde obuzinze nseno Oyo sirimu mukenenya na muzisa Echo chivute gwenange wetuwa mujemera Oyo yesu chitafe mukama Katiraba tuwata kasero kwenenya Kati esawa gwenange tuwanguwe Tutwale mikugu japolwa lero Atunaza tutukuze yesu
Metwe yune oyo yesu Yana tuwaguza tumwe yule Atutwale neno Jali dineri ato mwetuli Yoli akutegana
Oyo yesu yeka ye musawo Petuanguwe tugende jali omulokozi Lava uya imirita tweta Ye musajia yeka ye ya wangulo mubi Eno yesa watu mwe kuwate
Kumanga ye musajia ye kae wangulo mubi
Eno yesa watu mwe kuwate
Metwe yule oyo yesu ya natu wanguza Tumwe yule atu twale leno Jali nineri ato mwetuli Yoli akutegana
Oyo yesu yeka ye musawo Metwe wanguwe tugende jali omulokozi Lava uya imirita tweta Ye musajia ye kae ya wangulo mubi Eno yesa watu mwe kuwate
Kubanga
Ye musajia ye kae ya wangulo mubi Eno yesa watu mwe kuwate
Omu kwa nali munsi olunaku olwa leero Lowoza kisasi ya nsiwe chinji chialeta musimuno Ologo mononyi nango mononyi okusobola kumutegeera Yadengalu ebizibu bingi zino ntalo zino ndwadde N'ebizibu ebya buli kika laba ayimiridde kulungi akonko nakuyita Ofunyeewo akaseera okwogerako naye laba akuyita akugamba nti jangu tuteese FMB Bulwadde bizibu bye bingi oba emirimu gikumalawo Jjukira nti tewali kadde oyinza okuba ng'osigazizaayo omwaka gumu oba myezi mukaaga oba wiikisi bbiri, luyinza n'okuba olunaku lumu, eyinza okuba essaawa, dakiika oba sekendi zokka. Gwe okuva mu nsi eno, eno essaawa gw'okulongoosa oluguudo olwo ne Mukama. Olukoobera omukwabo abalimwaniriza ku lunaku luli lwalira bisibwa ku bire ng'akomyewo nga Kabaka. Tokakanyaza mutima gwo, owulira eddoboozi ya Katonda nga likuyita era olwaleero ng'oliwulidde eddoboozi kyuko kye gyali. Laba akulinze akuyita nti jangu, 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 jangu mukwano. Akuyita n'essanyu n'ekisa, ali ku luggya akulinze nti jangu mukwano.
Ffe kyetuva tuyimba kw'oyo omulokozi eyatonda ensi eno ennamugereka, atuwadde obulamu awamu n'amaloboozi. Katuyimbe tugulumize erinnya lye. Bwaleeta okutwala bali babanunule mu maka gaffe, taata oyogategese atusange ffe kwolwo nga tumuyimbira, atutwale mu kwesiima. Ffe tweyune oyo Yesu yanatuwanguza, tumweyune atutwale leero gyali. Nina eryato mwe tuli lyakutegana, oyo Yesu yekka ye musawo. Ffe twanguwe tugende gyali omulokozi, labawo yayimiridde kuyita, ye musajja yekka eyawangula omubi. Eno yessaawa tumwekwate, kubanga ye musajja yekka eyawangula omubi. Eno yessaawa tumwekwate. Ffe tweyune oyo Yesu yanatuwanguza, tumweyune atutwale leero gyali. Lino eryato mwe tuli lyo lyakutegana, oyo Yesu yekka ye musawo. Ffe twanguwe tugende gyali omulokozi, labawo yayimiridde atuyita, ye musajja yekka eyawangula omubi. Eno yessaawa tumwekwate, kubanga ye musajja yekka eyawangula.